Naanno Sidama, Jirata Anachrita Usani Kadubatan Obafisa Ushe, Torbandar Benanno Ledanga, Naanno Lamani Rat, Walit Buins Umamen, Burka Butarov, Samuel Butaro Kanenjer Aman Ilmane Sumasani, Bakatokuta Jefa Manjeran. Walgay Jerani, Bakawamanit Halela Utuniada Minra Wataman, Ajechandra Watijerani, Kanena Jechara Watanis Enuma Adabasaniti Jeran.
ግጭቱ ያው መጀመሪያ የተፈጠረው ሊቀመንበር ነበር ስብሰባ ተቀመጥ ብሎ ሰው ሁሉ ሰብስቦ ነው
ወልት ቡንስቱ ከጀል ቀበይ ድራታ ቱቱሬ ወልገይታ ጀደነ ሞተ ወልት ቀበይ አችት ነሞተ ረትቁ ካሰበነን ነሞተ ጀሰኒ በቀተን የሮ ሰነት ነመሄዱቱ ሚደሜ ነምኒ መርቲኑ ኦሮሚያ ከሰ ጅራታ ስዳማ ወሊን ጋይለ ወሊን ዳበተኒ ወሊራ ወረኒ ወሊን ጅራቱ
Nagenya kofan soda kabajechudan makansane akantuk amne kagafatan namni yadakinnan kabronimmo ittin ka umsi walittibu insasana enyummaf nannon sun kan enyuti isajet urratti jeran. Ajjechan sun karawwatami nanno oromeaf ya arsi ana nansibo gand gubohemaf bachasa taun ibsamera. Ubbofisaan ubbulako laman kajeran dabalate namonni kut alama ajjefamu dubbatu. Ganda kanakesatte durate sonni ganda sidamaf arsira kataan namota lama sababni walitte buinsa kanas kanata u akkainol shakki qabanib saniru walitte buinsa sun erga umame torbanto ko olta ejra kajdan namni yada kinnan kabron kanne naje faman kesa jiratu tasadi kabe kanta u dubbatu namota nagarat halella ra watan jedamun komen kan ratti diatu godina arsidia milisha anana sebof korabittinne samaq ajedu ka qaban gare seran ala akatan jiratunni dubbatu ana arsi yarras namonni ajjefa manjiratulle kannin yadakinnan ibsaneru
na gichitu beminessabet waqt lay bet nibratachon inji bet nibratachon yaqatlallu indegena degmo ye
walittibuin sukunna ko manaf qabeynya sane gubu nanno sana gare bittinne sajira mutujira gareen kun silaalamaan gidduu seenee walit taraarsuun utuu irra jiru warra faan sidaamaa dubbatu qofa adda baasanii miidhaa irra geessisu.
Angawoota naannoo dubbisuuf yaaliin ta'e hin milkoofne. Bulchaan aanaa Nansiiboo obbo Umar Xannaa garuu dhimma kanarratti dubbachuu akka hin barbaanne ergaa barreeffamaa gabaabaa erganiin ibsaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa itti gaafataman damee hawaasaa obbo Bagaashaa Usheetu dhimma kana laalchisee ragaa qabaachuu tuqanii dhiyeenya gabaasicha ifa kataasisan ta'uu ibsanii jiran. Aanaa Cirriitti kan argamu buufata fayyaaf hojjetaaf itti gaafatamaa kata'an namni tokko namoota rasaasaan dhahaman wal'aanuuf kaan immoo gara hospitaala rifaraalii hawaasaaf hospitaala boonaatti erguu dubbataniiru.
lakkoofsi isaanii aga kaleessaatti kan nuti lakkoofne gara 28tti ka rifeerta immoo gara 11tti ka du'anis ni jiru ka lubbuun dabre bosona keessatti kan argaman hin lakkoofne ka gara buufata fayyaa keenyaa dhufan qofa lakkoofne gara hospitaala rifaraalaa hawaasaaf Booranaatti erginee jirra kanneen keessaa tokko loltuudha.
Hospitaalli rifaraalii hawaasaa gamasaan sanbataaf dilbata kutaan baqaqsanii hodhuu hospitaalichaa haaromsamarra waan tureef madoon simanne hin jiru jechuudhaan meedikaal daayirektarii kata'an Dr. Nagaash Taaggasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.